www.ashada.com.
Big man.
Yeah.
Traffic.
Do you do?
It's getting serious on this track, fam.
Whatever's about you, gonna. Whatever's about you, gone. Whatever's about you, gonna. Whatever's about you, gone. Gonna. Issue. Mana. Get it. Yeah. On the track.
It's in its vibe.
Uji pesa ba deni tango shala Dili magaisi pa seti nangu pola Bajiko na zo pusa rongo kana Nizipo na zibawa rongo traba Uji pesa ba deni tango shala Dili magaisi pa seti nangu pola Bajiko na zo pusa rongo kana Nizipo na zibawa rongo traba
Whatever's a bad corner, you want to come to the corner. Wumba Pela Mazaza, Vaya Visho, Pazi Buzaza, yeah. Deliver cool, I said. Wumba Pela, you spent. In my last, Ganya Ringo Stoner.
Uti Peza Rango Shala. They my boys in the fuzzy, I won't panda. So Pusari Bukana. After Gustona Zazari, is a trouble power. Deliver cool, I said. Ni Madonna, we karango ona, sife mafano kona Kupanga zaife, umpanga huku chedwa Nife mafano deka, siri panga za mtu Sura zaza, dibala lige so mtu Odipeza chama na intango pola Ni malasi ganja rongo stona Uji pesa ba deni tango shala Dili magaisi pa seti nangu pola Bajiko na zo pusa rongo kana Nizipo na zibawa rongo traba Uji pesa ba deni tango shala Dili magaisi pa seti nangu pola Bajiko na zo pusa rongo kana Nizipo na zibawa rongo traba
Undi pesa tango pola Zima zaza rongo pola Zachibwana surulo surulola Pachikono katipeza Tikupepe za macheza Kustono salekeza Kuchila ni maboizi Yatima wa uleza Pamoze ndizi pona Kufuno rirereza Kuchila ndi michana Gude sao negefana Nditi wonega uvaya
Songa ribezi yaga yaga Tima kala bojiguna Ndegri tungo dribo Siza ho ndiza kuwa ya matraba Zambaluzi nje kumazan drama Kudribeza baguna Ndegri tungo ya Agun amat peza oka sizo kaga miza Zari so guneza umudu tibu tamangiza
Uji pesa ba deni tango shala Dili magaisi pa seti nangu pola Bajiko na zo pusa rongo kana Nizipo na zibawa rongo traba Uji pesa ba deni tango shala Dili magaisi pa seti nangu pola Bajiko na zo pusa rongo kana Nizipo na zibawa rongo traba
Stream them download at ashada.com